With the sound empire, yeah.
Zambian music, black dance.
The boy black, check me out, look. Up on the car, go see them on you back. Tidi blown in my high roof. Achichamba chifuntisa, where's your proof? Machiki, jinkala lifestyle, ya masafu ya fuzi. But in zero zili pa mahafu, hey. Nisema your body. Manje kana luba na kamita. Black table ya mishanga na marasta, hey. Jikonda booze na mabuksi. Jivome la titakolu atikalufia mashuza, hey. Bakazi five na mamimba, hey. Pati kukwatila simanje, hey. Tikambila jala vaupu wapa wakulu. Kaili waza na mizila mbanje. Chini msle queens and sipi nolika exe. Kuno kulima sambi osapwela na be, hey. Life ni muize osapanika. Ukali mufano zasipachika ka. Chini bloni mu high roof. Achichamba chifuntisa, where's your proof? Machiki, jinkala lifestyle ya masafu ya fuzi. But in zero zili pa mahafu, hey. Nisema yo body. Lifestyle ya my yo body, hey. Nisema yo body. Kavalidwe kama yo body, yeah. Chombo toloshi munyansi ya mbuyo, hey. Iwene kangati tikukuza. Osa yeso kamba vala bwino. Ndaba ni kunitumfia palasi nza chivula. Mumuko sima chenzi ngani slevari. Yonse tili hainga tikuposhani. Pampuno na kwatu kaskio. Pati mosa tika nizilangatio. Bakulu badanda ula tiva tisunga. Na ese tisunga kofinde funga wari cross. Ati baka tiba funse. Ati he's my role model. Tinambo kutiana six lamps. Chini bloni mu high roof. Achichamba chifuntisa, where's your proof? Machiki, jinkala lifestyle ya masafu ya fuzi. But in zero zili pa mahafu, hey. Nisema yo body. Lifestyle ya my yo body, hey. And categories. Vena ni batamba, vena ni babuzi. Vena ni makama nomo. Na kata kingi baji. Bakonda chechi, bajani wa mageozi. Kulibara ni ngapinde pastiliti mongatido. Vene KNX na vene Zizo. Bakamba ba top man topizo. Vene VIQI mwentimwe muliko. My bus driver ku city market. Shout out kulikasta nshikwe tena ba 50. Na bajama gelo benzo ni kwela koma passenger. Oh na makonda kazi bonze. Chini bloni mu high roof. Achichamba chifuntisa, where's your proof? Machiki, jinkala lifestyle ya masafu ya fuzi. But in zero zili pa mahafu, hey. Nisema yo body.